More music at spacegospel.com.
Mungu wa miungu asiyebadilika akiahidi jambo litatimia, hata binadamu wabadilike, yeye anabaki mwaminifu. Bwana, umeahidi mambo mengi tu, mimi ninakuamini. Tuepusha na hatari kila siku usifu.